latest music.
Bagbata mkobela, situkute sinana na kubona. Arupe force, sipuija, I see you.
Ulenali wanikana ketile mubu kusi ya mali.
Naboni kulibaba zata kwa pataba kanyanda.
Ulenali wanikana ketile mubu kusi ya mali.
Naboni kulibaba zata kwa pataba kanyanda. Osho, ulenali wanika. Osho, ulenali wanika.
Bakale boli wanika Neba ketile mubu Kisi ya mashelengi Liba karakuli mubu Aufeli kono mashelengi Yafela mwapokoto Mwaziba ni mina Kiwai wai kosti Kalikelezo walikoloti wasikochi
Ulenali wanika na ketile mubu Kusi ya mali
Naboni kulibaba zata Kwa pataba kanyanda
Ulenali wanika na ketile mubu Kusi ya mali
Naboni kulibaba zata kwa pataba kanyanda Osho, ulenali wanika Osho, ulenali wanika Osho, ulenali wanika Osho, ulenali wanika
White Coast, mwaziba ni mina Nika imishupa, nika mikataza Nalikelezo Matafela nilikelezo Aluluahi Alushendi Konolueleza fela Mwazibani mina kina wai 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 kost Lualishapa nisa kulipova ula Mubu ubutokwa Sifumu musambi yao Bona sifumu, iske sifumu Sapu kafela, sabu chwala Batili Muske mwanu wacholo buchwala Malie munu wacholo buchwala Amumuluke muleke puloti muyahe Mwaziba ni mina Kichona ona chwalo Yota Records Production
ZageLatestMusic.com